Gazoma Gwanga Chioga National Examinations Board mbufunza chionebu chirangiti dembo tongole ntebya vude mbigeze vya kamalidese vya chubina echeo musambo evyo mwako gwende mkumbidari mwetanu bi primary living examinations mbufunza bi PLA bia kufunu mizibu na kuwarensho lukta nungi na kuzomwe sama kumia sato januari wa mwaka guna umuja mkumbiri ya bila mkaga umwagezi wa chitongole cha yunebu mugwanga Jennifer Karole Musamba atageze zanti okufunu mibi hava mbigezo bia kamalirize mechibi inesho musambo bakiri ziganyiza muruchiku uratude kuruna kwa lukta turejo uruabade mne mini sobe njigiriza nibi mizanyo mugwanga Janet Kataha Museveni okufunu mibi hava mbigezo gezo kwa kubeerawo essaawa tano ezookumakya ku njobukulembeze bw'eggwanga e Nakasero olunaku Orange wabula kinajjukirwamu nti ebyava mbigeze by'ekibiina ky'omusanvu ebyomwaka ogwaggwa 2024 byafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 23 January w'omwaka ogwedde 2025 abaana abasini yasooka baba kutandika okusoma omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri ogujja omwaka 2026 wabula ng'okuddamu okusoma omwaka guno olusoma olusookerwako ddala lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 10 mbutongole omwezi ogwokubiri ogujja omwaka 2026 okusinziira ku sachula eya ministry eyebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga wenkutwalako mu kkooti